Love a man, I draw murder on this.
With a storyteller, yeah. Yeah. Who the love?
Show me what your belly do, girl.
Belly, belly. Napenda ukizungusha belly. Belly, belly. Hapa nyuma kuna happy. Belly, belly. Pole pole nijiseti. Belly, belly.
Hapa nyuma kuna happy. Conspiracy tuko na ka thing. Room kuna tension, ume bring chali. Nitachisha ngori kiss on the cheek. Intro ni my broski wa overseas really. Brayo from Ohio na flow nayo. Angali jua na cheza within with him. Strike and back set kwa team. Shopkeeper kuna wawili canteen. Working my shift I see umeni miss. Tonight in mind kumake enemies. Mwatiology choreography. Ameshika mwakirusha mashafi baby. So where were we? Na kuticha no move and it goes like this baby wine on me. Entai suki wine wajue kweli that's my
belly, belly. Napenda ukizungusha belly, belly, belly.
Hapa nyuma kuna happy,
belly, belly. Pole pole nijiseti, belly, belly.
Hapa nyuma kuna happy.
Baby shikamo, tuharibu jina, vipi miyemo. Umenifanya sina, tabia za jogo. Nimesha kupangia, pale tutago. Itisha ninado, leo tupige kelele. Leo tucelebrate, great. With a storyteller, yeah, yeah. Ukipitisha, pitisha sensi. Moshi iwapige wajue. Ukinikata mate wana envy. Ongeza basi iwauwe. Tati wa piga densi. Mimi pekendo ni sugue. Tati wa piga densi. Leo mboki ikundue.
Belly, belly.
Napenda ukizungusha belly.
Belly, belly.
Hapa nyuma kuna happy.
Belly, belly.
Pole pole nijiseti.
Belly, belly.
Hapa nyuma kuna happy.
Kuna happy. Hapa nyuma kuna happy.